bakwishiba tefyo na inena kwishiba ifyo bambi bakwita tefyo na inena kwita ifyo bambi bakwishiba tefyo na inena kwishiba ifyo bambi bakwita tefyo na inena ifyo bambi
bakwishiba tefyo na inena kwishiba
awe
ifyo bambi bakwita
If you want me,
if you want me,
if you want me,
if you want
me,
if you want me,
if you
want
me, if
you want
me, if you want me, if you
want me, if you want me, if
you want me, if you want
Rafa, bambi wa kuita Rafa, bantu waliwa musha, bambi wa kuita Jaire, bantu leba pe.
Rafa,
bambi wa kuita Rafa, bantu waliwa musha, bambi wa kuita Jaire, bantu leba pe.
Nomba,
nomba nde kuita Jehova, pesa shaibela, nomba nde kuita Jehova.
If you bambi bakwishiba, tefyo na inena kwishiba. If you bambi bakwita, tefyo na inena kwita. Bambi bakwita ufa, bantu watampire nabo. Bambi bakwita omega, bantu puisha nabo. Bambi bakwita rafa, bantu waliba posha. Bambi bakwita jaile. Bantu ni oba pela Nomba nde kuite peneza Bantu kutali wamfumia Nomba nde kuite peneza Bantu kutali wamfumia Yahweh Yefyo bambi
Yefyo bambi bakwishiba Tefyo na inena kwishiba Yefyo bambi bakwita
Yefyo
na inena
Yefyo bambi If you want me, I am.
If you want me,
I will
quit.
I will quit. I will
quit.
I will
quit.
I will quit. I will
quit.
Omega.
Rafa.
Rafa,
bambi bakwita Rafa, bantu waliba posha, bambi bakwita Jaire, bantu leba pe.
Nomba,
nomba nde kwita Jehova, pesa shaibela. Nomba nde kwita Jehova, pesa shaibela.
If you bambi bakwishiba, bambi bakwita rafa, bantu waliba posha. If you bambi bakwishiba, nomba nde kuite peneza, bantu kutali wamfumia. Nomba nde kuite peneza, bantu kutali wamfumia.
ZambianGospel.com